my lover.
Pesa, mtuma pesa.
My lover.
She just died up on the sindalo. My lover. Baby, usijanze ya kumizani. My lover. Kaleo pima, pima, pima zani. My lover. Yagala kundeka, baby, sika zani. My lover. Sweetie wange, nakutamani.
Echitu.
Oh, my God.